ZambiaMusicBlog.co.
Yo, boy.
Welcome to the Fudge Pond. I go by the name of D.
Wadabweni na kufaka kuwa Suziva waini na kufaka kuwa Ufunsa wayu nambo sala
Uli na ganja Kamusango kamele
ganja Kikaja kene kama tinki sana Kwa impa kene kama kui sana Kikama nyanyi sana
Uli na ganja
Kikaja kene kama tinki sana Kwa impa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Uli na ganja
Jita invite kumo wandine ni gula
gacha.
One bottle wakole wakudari Watabwati naleka kukufuna
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kasisti mkoso mwolela na make
gacha.
Suchi njelo sunambele Kolewa umaulula masikiri
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kole wakudala batu kalefuna kuma Suma boza chenji teka kutuma Watabwati naleko tuma
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kene kama tinki sana
gacha.
Kwa impa kene kama kui sana Kikama nyanyi sana
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kikaja kene kama tinki sana
gacha.
Kwa impa kene kama kui sana
gacha.
Ine kama ninyanyisa
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
These days you don't call me You don't text me So I'm just trying to find out what I did I still love you At least just tell me what I did to you
Let's go Vopuero ni wananga uli pa mapizi Kafuno laba kwa uvipa nga mapizi Yose ni pela mumakisi
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Foni chekinira foni ni kagona Kave usakira ve ufunoona Usakarira wandenda
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Gelo wanga na mwamuna besti
gacha.
01 wakuchita texti
gacha.
Suzi mavene ya mafuna
Uli na gacha
Na muzaka Na iwa mwisha kuchila iwe muzaka Waza kaba poka aba
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kikaja kene kama tinki sana
gacha.
Kwa impa kene kama kui sana
gacha.
Kikama nyanyi sana
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kikaja kene kama tinki sana
gacha.
Kwa impa kene kama kui sana Ine kama ninyanyisa
Uli na gacha
Etoni CG Nikusunga wambufu na gelo yanga Wakungola popoza sufuno yanka Iwe madha
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Ukatuma folio za ni mapresha Bantu vaso ine vama nikolesha Bondi suza ni pesha
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kuva gail yose umayasha TV Wakolewa ati send me your CV Vimisango vene hivi
Uli na gacha Kamusango kamele gacha
Kikaja kene kama tinki sana
gacha.
Kwa impa